Muraho mwese nitwa Joseph Kalisa nkaba ndi ndi nkora muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ubwo ni agashami gashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ariko nanone nkaba nkora no muri Geruka Healing Center. Ni ikigo gifasha abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, byaba bituruka ku mateka bijyanye n'ihungabana, bijyanye n'agahinda gasaza, cyangwa se ibindi bibazo abantu bose bagenda bahura muri community bishobora kuba bibahungabanya cyangwa se bibateza ibibazo, cyangwa ubuzima butari bwiza bwo mu mutwe. Muri iki gitabo rero, Land of a Thousand Stories, muraza kumva bimwe mu byo kazi nagiye nkora mu gihe nahuraga n'abantu bagiye bavurwa, cyangwa se mu gihe nakurikiranaga urugendo rwakoranaga n'abantu bagiye bavurwa mu bitaro, bavurwa indwara zitandukanye zo mu mutwe, n'uburyo bagenda bagerageza guhangana. Tureba ku bijyanye n'akato, uburyo bahangana n'akato muri community, ariko n'uburyo bwihariye abantu umuryango nyarwanda n'abo bantu bagiye bahura n'ibibazo, uburyo bagenda bagerageza gushaka uburyo bwabo bwihariye bwo guhangana n'ibyo bibazo, bimwe biturutse mu mateka, ni ukuvuga ngo mu muco wacu bisa nkaho atari ibisanzwe, atari ibyabaye byakuwe ahandi, ahubwo ibya kimerere, niba yuko nabivuga mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo, ariko nanone tugerageza gufasha mu gusubiza ibibazo byinshi bagenda bahura nabyo. Ni umuryango rero wagiye uhura n'ibibazo byinshi, nk'uko benshi nabashoboka bizi cyangwa batanabizi. Kuvurwa uburwayi bwo mu mutwe ni ikintu ubwabyo kizanwa n'akato muri sosiyete, cyangwa muri aho duturuka hose no mu miryango. Ni ubwo rero uko bagiye bagerageza gusubiza, nibyo mshyira muri iyo nyandiko, n'uburyo bw'umwimerere bwabo, bikaba rero ari byo muzasoma izo nkuru z'abantu benshi nahuye nabo uko bagiye babivuga, ndetse n'uburyo bahangana n'ibibazo bwo mu mutwe iyo bambuye mu bitaro, cyangwa bakiri ku miti ariko basubira muri sosiyete. Nibyo, muraza kumva n'izi nkuru z'abandi n'ibindi byinshi bagiye bakora, abandi bagenzi banjye, tukaba twishimiye ko basangije ubumenyi, ariko tukaba twumva namwe habaye hari ibyo mushaka kudusangiza mwatwandikira, cyangwa mukatwohereza namwe mu majwi. Rero mbifurije, sinzi niba navuga ngo gusoma neza cyangwa se kuryoherwa, cyangwa uko wabyita kose, sinzi uko uri busome iki gitabo, uko uri bugisome, ariko uko uri bugisome kose, yego, murakoze, naho utaha.